waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
China ayaa gaashaanka ku dhufatay eedo loo soo jeediyay oo ahaa inay qorsheynaysay inay dhex gasho baarlamaanka Australia. China ayaa ku tilmaantay siyaasiyiinta qaar iyo warbaahinta dalkan Australia kuwa kiis iska waal ah. Booliska federaalka ee dalkan Australia ayaa hadda xaqiijiyay inay baarayaan eedahan uu sameeyay nin sheegtay inuu China u ahaa basaas. Baarayaal ka tirsan booliska federaalka ee Australia ayaa si rasmi ah u furay baaridda eedaha uu sameeyay ninkan isku sheegay inuu China basaas u ahaa Wang Lishun, oo sheegay in China ay isku dayeysay inay faragaliso siyaasadda Australia. Ninkan oo 26 jira ayaa la aaminsan yahay inuu ku dhuumaalaysanayo magaalada Sydney kadib markuu sheegay inuu hawlo basaasnimo ah China uga fuliyay Hong Kong, Taiwan iyo Australia. Eedahan ayaa qabsaday Canberra, haddana ra'iisul wasaare hore ayaa murankan soo farageliyay. Kevin Rudd ayaa ku tilmaamay qaabka ay dawladdu u wajahayso arrimaha China mid aan qaangaarnimo ka muuqan.
Australia needs a more mature approach to managing the complexity of the relationship than having politicians out competing one another.
Australia waxay u baahan tahay inay qaado tallaabo qaangaarnimo ah si ay u maareyso xiriirka wajiyada badan ee China, ee ma aha inay siyaasiyiintu ku tartamaan keebota badan oo dhawaaq dheer oo shafka garaaci kara marka laga hadlayo arrimaha China. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda China, Cheng Shuang, ayaa ku tilmaamay jawaabaha qaar ka mid ah warbaahinta iyo siyaasiyiinta kuwo kiis iska waal ah.
They are constantly fabricating cases of so-called
waxay si joogta ah u been abuurayaan waxa ay ugu yeereen faragelinta China ku haysa Australia. Siday doonaanba shirqoolha ugu tilmaameen farsamo kastana ha isticmaaleene been weligeed waa been, ayuu yiri. Cawaaqibka ka dhashay eedahan waaweyn ayaa sidoo kale lugta la galay Taiwan. Booliska dalkaas ayaa xiray 2 qof oo uu ku magacaabay Wang Lishun inay qayb ka qaateen hawlgallada basaasnimo. Mr. Wang ayaa hadda magangelyo siyaasadeed weydiisanaya dalkan Australia. Wasiirka arrimaha gudaha dalkan Australia, Peter Dutton, ayaa sheegay in dawladda ay ka go'an tahay difaacidda dalkan Australia.
The Morrison government is absolutely committed to making sure that we protect our nation.
Dawladda Morrison waxaa ka go'an inay xaqiijiso siday u difaaci lahayd waddankeeda iyo shacabkeeda, iyo weliba tan ka sii muhiimsan madax bannaanideenna. Aad iyo aad ayaanu u eegaynaa arrimaha faragelinta shisheeye, sida uu marar badan u sheegay agaasimaha guud ee ammaankuna. Dadweynaha Australia iyo dalkeennaba waxa ay wajahayaan heer aan hore loo arag oo faragelin shisheeye ah, waxbaana ka qabanaynaa, ayuu yiri. Afhayeenada Labour-ka u qaabilsan arrimaha dibadda Penny Wong ayaa ugu baaqday dawladda inay ka shaqeyso sida ugu fiican ee China loola xaali karo.
Our relationship with China is a complex and consequential one and it's getting more so. We need to, as a country,
xiriirka aanu la leenahay China waa mid wajiye badan, muhiimna noo ah. Marba marka ka sii dambaysana muhiimaddaasi waa mid sii kordhaysa. Dal ahaan, waxaan u baahanahay inaanu ka shaqeyno sida ugu fiican ee aanu ula xaali karno China, oo ah si aan danaheenna u sii ballaarino, madax bannaanideenna iyo dimuqraadiyaddeennana u ilaalino. Dawladda ayayna u taallaa waana shaqadeeda inay hoggaamiso arrintaas. Hay-adda sirdoonka gudaha dalkan Australia oo ACO loo soo gaabiyo ayaa soo saartay hadal aan looga baran maalintii Isniintii oo ay ku xaqiijisay inay si firfircooni leh u baarayso eedahaasi. Iyadoo baaritaankani uu socdana, Kevin Rudd ayaa ku baaqaya in la isdejiyo.
I've just got one word of reflection from having been in office for a while.
Haddii uu jiro hal wax oo aan ka bartay intaan xilka hayay, arrintaas waxa weeye inaan la degdegin xaqiiqdo dhan la aruuriyo, la fiiriyo, lana ogaado waxa dhacaya.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.